Bila Yesu bala nina Yesu ni raha nikikumbuka livyo ni via yes for my life yeah tangu ni mkubali nime take to my action to repent to heal na kugo back to my father sina time to sin I'm taking my view I ni bambi time na inaniwasha mbaka lini kupoteza time na raha za dunia zinuka jamaa Christ ana call you kila time wanadamu wana randa randa kutafuta zao maisha kwa njia mbaya mavijana ku invest kwa kuhanya hanya now sita relax I'm calling for your action marafiki zangu sakubali muwe auction kwa madebo na kuwapatia zao poison hii ndo manso and stone so bad abortion receiving Holy Spirit is not the only option
na Yesu mpenzi wa dhati aliye moyoni mwangu katu simuache na Yesu mpenzi wa dhati aliye moyoni mwangu katu simuache when Christ is with me I should fear no evil maana Mungu wangu ni mweza Mungu wangu ni mweza Mungu wangu anipenda sana Nipayo tumaini Nikichoka hachoki Nilale hasinzi Ndiyo maana mimi na msifu Penzi lake kwangu ni la dhati Anipenda, anipenda Ana nipenda yawe Anipenda, anipenda Nina Yesu Mpenzi wa dhati Aniye moyoni mwangu Nina Yesu mpenzi wa dhati aliye moyoni mwangu katu simuache
mpenzi wa dhati ni yule msafi aliye rohoni mwangu kwani sidati huyu dadi aitwa makozi ananipenda na mimi nampenda umi benabi miswa piti kwa kunilinda mimi namshukuru mi benabi miswa piti kwa kunilinda mimi namshukuru aliniokoa kwa kunikomboa kaniweka huru sasa namshukuru aliniokoa kwa kunikomboa kaniweka huru sasa namshukuru Say, ooh, well, 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 ooh, well.
Nina Yesu, mpenzi wa dhati, aliye moyoni mwangu, katu simuache.